Shaki supplier. Don't come.
New Blendy. Yeah.
That's on the killer again.
Voice killer.
My coffee and yan.
They give a bastard music.
Man, do the on the mix.
In a man and yam tag. He made it watching a nigga shooting on back.
Uchezi uo
Bona imetabiliwa watu ata kwenda peponi na mini mechaguliwa
Uchezi uo
Kwa kola bona moon Nikitoka bongo naenda India kuimba song
Uchezi uo
Mashalafu chuchukon Kumbe nikimi na jimke wose ni machos
Uchezi uo
Wei kuludi jangwani Nondo mwamjeto kapteni wa senari
Uchezi uo
Weni mapenza ya na mwenyewe Ona shadow wizi kamtongo za mkwewe
Kwa kupendi kujifanya unamtenda sana
Uchizi uo
Mpindi kweli ya mjui Kama chuchu wa nskare wana mamposa
Uchizi uo
Na haramu tamui Kama masharafu squeezy ya meokoka
Uchizi uo
Mirei ya jichubui Majana kunywa mengi ndo manana kwa mwe upe
Uchizi uo
Makabila kununua Ferrari
Uchizi uo
Anikongo kununua Golopa
Uchizi uo
Kwa pacha wasilei
Uchizi uo
Anikitakumuwa mbaluti
Uchizi uo
Kameshapo sana shidi benzi
Uchizi uo
Pidiki uku wa kondo hambezi
Uchizi uo
Umbe, umbe, umbe
Uchizi uo
Umbe, umbe, umbe
Uchizi uo
Astoni kila gen Makofi anyan Jamanzi moja yo Watoto wa kusini Kabla za dula
Jemme Voice killer Niki wa Basta music From Chamazi We mwanangu mofani We wakazi master Keri tu Mr. Blandy Blandy Shadow inside
Supplier, supplier, security.